yaga nti nja kujusa kwate mu lugendo okutta zizino zinese era mudde bukunja mukyaggo nalaga nti nja kujusa nkwate mu lugendo okutta eno zizino zinese era mudde bukunja mukyaggo kinyongeresa nyumba nange ngamba sanze mbere n'okwene nsi etuwungula ng'obwato mukama yeebala tejja kkuuma singeta wanganye eno era mpaawo wali ttembe wano olaba n'obute buyuya osanga buyaayaana bambi nga ne kuba kati ekola bwetyo abantu abaggwedde amaanyi agasimu mbafootolerawo kyokka tulabye bannange waliwo n'abafa enjala eyo mu bulumi obw'enjawulo nga n'amabujje osanga omwo ne bufa nga butezza obugalo bambi
Aneta, aneta. ziranti yao Neka wamba siga jiwa checho Nerama nyichigambo kukawa Taratala kubera kufirwa Mposi nukuo kwa manyi Na inka abantebi lalegyo Dala kuali utonga mbu ya wentio Wamba nukula kula kweta Kubakati horusi simanya wichicha Ndabira honga ndimiranga Haonezi jukire chache jange Chingamba tandaza wabambi Na mbuza nge chimwe satawa Kwe nchikurori monywa Nenevo za mungeri chenzo Kumaka kubafuwa basa Nenda ira na yaka towe ntio Cheche nalima nyecho maso Mburi omu na faire ya gazi bugee Kobo chalo chepweli kulieka Novikuli wakwe ya paulo Kamuli mkokoro mbienda Kira tendeza kapalinze Webulichimo kukukira wano Zinewe kuwa kupanga bachara Mburi kwenfu na mboya na maso
Kubali mungu mio na avali obutare tiyo Ne kubaka kwenso nye jachikola